ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ngikubingelele, ngithokoze kakhulu, ngikwamukele futhi enkosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBene Diamond we-Christian Networks. Esikhathini lakhona izinto zingahambi ngendlela ohlele ngayo. Nxa ubhekene nokumelene nawe, la khona kulimaza, yebo, la khona wesaba, futhi uxakekile. Umkantsha wakho uyamemeza uthi, yima manje, phonsi ithawula. Izathu ngikwazi lokho, ingoba sengibile kukho, kwazi kwangaphezu kokubili. Kahlehle, ikhathi eyiningi lokhu kwenzeka empilweni yami nasemsebenzini wenkosi esengibe kuwo iminyaka eminingi. Uzizwe ufikelwa ngokuphonsa ithawula udele, uqhele, uyimelele kude usadidekile kwesikhashana, qede bese uyaphenduka uyibuyelela ekhaya. U-Ezra, umprofethi weTestament elidala, wayebhekene nomsebenzi ocindezela nayo. U-Israel wabe sebuyele ezweni lesethembiso emva kweminyaka ewu-70 ekuthunjweni eBhabhiloni. Indawo nabantu babesemfithimfithini, iJerusalema ladinga ukwakhiwa kabusha nesizwe uqobo. Abantu bakaNkulunkulu babedinga ukwakhiwa kabusha nabo, njengoba base beqothule kaningi baze bagoba ngenxa yezenzo zabo ezimbi. Hayi, lesima ibhene naso sabe sanele ukumenza phonsa ithawula aqeda ayibuyelela ekhaya kubo. Kodwa u-Ezra wabe ngumholi uNkulunkulu ayemethembe ngalo msebenzi omkhulu onzima. Ngakho abantu bathi kuye ku-Ezra 10 verse 4 no-5, Ezra, vuka ngokuba iphezu kwakho le ndaba, thina sinawe, yiba nesibindi ukwenze. Wayesevuka u-Ezra wafungisa izikhulu zabapriesti namaLevi naye wonke u-Israyeli ukuba benze ngokwalelizwi bafungake. Lalela, kwesinye isikhathi kusibiza ukuba sigwinyitshe, sihlabele phambili, noma kunzima siqhubeke njalo kulokhu uNkulunkulu asibiza ukukwenza. Ngiyazi ukuthi kungenzeka ungabi lokho ofuna ukuzwa, kodwa kuliqiniso kunjalo nje. Vuka ngokuba iphezu kwakho le ndaba. Ukuyithola devotion efresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla, igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.